cha police ngabali wamu na Kampala Capital City Authority batanso kunonyereza kungeri ekitundu katali ko wino akasente bali kudembe chichamenyedwa waliwe chiminja chabantu abatana tegere kaje bavudde abazze mu katali kana ko wino kuro mukaga ku machane batandika okona kutaka ebintu byabantu nga ebintu bine byakonedwa bidiranya omwala gwe na chivugo enteka tekeno yayimiriziddwa na mkulu w'ekibuga Kampala era akulidde kitongole cha KCCA Hajjat Sharif Abuzeki ngono yatemezeddwa koko yabadde bigenda maso yatuseewo ngali wamu naba Central Police Station ne bagombamu obwala abateebizibwa okwenyigira mu kino okuva ku lwomukaaga ebintu by'abasuubuzi abawerako baze bakukulumira Hamis Kigundu okubanga bino byonna yabirye mabega nga bagamba nti ekigendererwa kye ky'okujja wa katale
bagitwala abayaaye tebatasiza mu kitula kimu
tebatuwoninze wabula bakuttemu abantu ab'ekimpatya ne babajjawo ne bagenda babawa ku ssente kati fe abantu abasinga twagumizibwa omukulembeze waffe Makiti Maso wa katale n'atugaba wano wetukolera tebagenda kumenyawo ne tukwata amakubo ne tugenda ewaka tugenze okudda ng'ebintu byaffe byonna tutayo
abayaaye bebakozesezza ebyo ekino kyandibadde kiri awo naye ne baba nga balina ke bawaddeyo ku bantu abo oba okusengula emmaali yaabwe okugiggyamu
olunaku olwaliro omwogezi w'ekitongole kya poliisi mu Kampala n'emiriraano Rachel Kawala akakasizza n'agamba nti okunoonyereza okwawamu kugenda mu maaso okufa okulaba nga bagwa mu buufu bw'abali emabega w'ensonga eno bavumiridde ekikolwa kino ekikoleddwa era ng'abantu abamu bagomeddwa mu bwala Daniel Nwabine ategeezezza nti ekyokoona ku ttaka ekitundu katale kano kyabadde kya butali kya buvunaanyizibwa era nga tewali na pamiti yonna eyafulumiziddwa ku kino naye agamba nti okunoonyereza kugenda ddala mu maaso
mukwekikanga na mitaano bwe twafunye okulabirwa bannakiwaba enforcement abaabaddewo twatuuseewo ndiyo executive director naalagira nsimba omulimu guno ogoba ogw'ekikolwa kino ekyokumenya kibizibu bunambire kubanga tekyabadde nabikusa tewali muntu akkirizibwa mu kibugu kumenya ekintu kyonna ekirindo kyonna nga talina bikusa lwa kumenya nikyo kimu liito mpaniku lwaki kubanga tulina okuteekawo emitendera omuntu amenya obutabiranaga awamu n'abo abaliraanya abo awamenyebwa ebintu byabo abali awo awamenyebwa n'obutonde